Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Barouji amen et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alal bare sapo jetti lewru novembre hitande 2015 sapo jetti yande jabbiri masil maji chapande nay e joyi meden tawalli maison de la presse Bamako. Sagrabe on kompetiton wide ministre Mali Koumani do kabaru denago o holliti wide dabareji kesi ana gondi e fiyede Koumani di denu renude yimbele be kanyun e jawle mudun leydi meden di. Union européenne holliti wide le hejo mudun noddirtengo ICAP Sahel e be gondi e janginde sorras en armée Mali jande nayinde le bangal habude yimbele jadin kobbe le hitande ko warata e sorras en temede jeegon ngoni be waldende jangini leydi meden di. Yimbele tumutube kolliti wide kambe ebe belti sanne le dabareji kesi piyadi nayide le bangal denagu piyadi dow lawol hakkunde gundam kanyun e tumutugol miccitoden wide walde noddirtende mouvement populaire pour le salut de l'Azawad kambe landin ido dabareji. Le golleji kaldal le kawrangal hono batu kerido an hani wadede hakkunde jaling en jango to agelokuto le lamu kidal o fada batu o yo rewrintinde jaling en imgad kanyun ebe idnanbe. Sakirabe di ngoni kabaruji mawdi di man jogani on hande njotino on kabaruji di yo sakike modon barke sise bismillah modon hedade. Sakirabe miccito dum wiide dabareji tendini an gondi e fiyede nayidi le bangal denagu yimbele kanyun e jawle mudun den no dido kabaruji di nantinama kenyen de ministre Mali Koumani do kabaru denagu o yidi e njedobe halaji be do Bamako do Umar Waygal hono kabaru dabareji di ngori.
Le hejoji kesi anniid bamede wakkati jondi yo heyintinde armée o leedi meden di le majjundu waran tawede gubal kessal bawgal jabaade wakkati furko yaawi so bonandaji di ngadi non kanko ministre o hollitiri wiide le majjundu hollitiri wiide armée o wara hokkel le hen hakkilaji lobbi di hani rewde kanko Salif Traore o hollitiri wiide wakkati joni o mangal paden ben jeddudo sariyaaji ko woodi le golleji mabbe di fur wara nyangede dum wonon yimbeel mabbe wobanto nangirobe ni tan kalisi jenande ko walda do sariya le majjundu wodi noddango fewde yimbeel be ben tinnonde sariyaji leydi meden di kanko ministre o fa hande o holliti wiide ko heewi waran wayiltade leydi meden di dum wonono jam e deejere worri le nokko ono fa hande o wiibe gondi e gollude golleji kewdi le wuddu leydi di kanyel e baler leydi meden di faabe kayba yimbeel gombe tombe ka dum e tawede fo holliti nin se makko wakkati jono ko yogay laamu kobbe ngala le bangi goto laamu gawo kanyel e laamu tumbuto do timminta hala do holliti wiide ko heewi waran juttinede wakkati jono fa yottiyaade hakkun mabbe kambe yimbeel njadobe kabaruji be
le kabaru o miccitodo wiide ministre meden Koumani do kabaro denagu o nantini tidallaji tongidi le bangal dartugol carte d'identité le leydi meden di le batu o ministre o holliti wiide dabareji tendinidi ana gondi e fiyede fa dido tidallaji hebane dabareji. Sakirabe kompite wiide Union européenne holliti wiide le hejo mudu noddirtengo ICAP Sahel ebe gondi e janginde sorras en be armée Mali be jande Koumaninde ankay habude yimbele jadin kobbe nanno walde de holliti wiide be jangini ko warata sorras en temede jeegon le armée Mali kede kanko Guillaume Lakay o goto e jangino le waldende kede ko halido faccitango Ousmane Dikko
Emilio am janginde habatobe torrobe tan wawa latade kana dabere jukkoje e sariya beedene dole dum woni konjotodo tagal torra nango torrobe be nabobe kasunkobe tribunal kanyo e jujobe fu ballondira fa jukkoje donne kana be fu be mbowa gollidinde ko horsi yo tagal dubi didi natati e keba dole e le golle fa bale hala nana en andana nafaka mabbe e le kobe golli hitane na dubi didi setay kama le majjum be jeggiti ko be jangina ko anamani na wala ko nafi ana hollita du golle amé gasali ndenno men bayilta balal nadu wontida laaji godudi se tawi non fu men kaldan e laami be mali ko laabi dotida laaji goddi didu
sakrabe kollite men mi jangoji modon du hello amé noddirtengo page Facebook Sidio Tamaningo
Tamani.
Sakirabe député kiddo gundam o kanko nantinodo dum woni hollitino metti makko dow rafindenagu godudo le laamu tumbutu o denno hande o jowti dum woni o weltike sanne le dabareji kesi piyadi dow laawu lakunde gundam kanyun e tumbutu dum woni dabareji Koumani di renude yimbele ngalure nde denno di dabareji miccito dan wiide walde noddirtende mouvement populaire pour le salut de l'Azawad kambe landin ido dabareji faabe ndena yimbele tumbutube kanyun e jawle mudun en kede ko kanko Alassane Abba o haali e dow fajitango Umar Waygalou
mi saliyo
beltikile do golleji sanne wakkati joni o iwrumi tumbut so jottimi gundam dum fu dum bura minita e 15 hollitindimi do gol do lawol so ni anangi no golle balde jabbinode a tawan hakkille ma be jottaaki fe wakkati joni hollitindi wi tay dum wonde nafude jamaare wonde tonde so tawa ko won ko be tuudi le to kayya sebde le gol do datol sa jewi jama o wakkati fu hakkillaaji muyan immi le maggol sanne wakkati joni min ko min kaaja tan dum laaba fati be kollita wiide won ko suudi le to ko min pamanayi idum nafa sanne so wiama hono kabaru jam e deedere min beltiki le hen du so ni laamo wa wadde dum so goddo wadi tamine ka min beltoto haande huune min beltike mu do sanne
sagiraabe kumpite wiide batu keri do hakkunde jaalen en an haani fuddude jangotto agilokuto ley laamu kidal o nana faada batu o yo rewrintinde jaalen imugad kanyun ebe idnanbe nana micito den wiide basiji nyangudi dum woni luttundiral mongal wadi no hakkunde jaalen di ley basiji kubbunoddi nana fa yottoyade e sekude laawi bawdi sabbe binde tabagu lobbol kaldal talkuru kaldal e kawrangal nana kede ko goto tawado to kidal to o haali e do faccitango Umar Waygalu
yoga e halaji kandi wadde hakkunde jaalen yi imrad kany Ignace yo hollitinde wiide wakkati joni hono tiidalaji di mbaay yeltirde hakkon di do jaaleni ko yaawi le saha leedi meden di sabi en fuere andi wakkande tiidalaji putno tonde di do jaaleni di luttindiri sanne fa yottiya to agel hokto won wad mabbe kolliti wiidano gondi azawad wobbe du kolliti wiidano gondi e leedi malindi wakkati joni ko ni faana mudum tan be jaa yalla hono be ngatta fa be lenno iblisaji gondi hakkune jaaleni di hono dum haldiraale kaldal e kawrangal be jaawdu yimbe le nyongi tibbe so ngarti le ngenyaaji mu yalla non dewrita e yimbe be tawitombe do majjule ngal do kawtal agal hokko warta yowade
ila cabantati go lewru octobre bettinu ndu horejo leddi meden dum won kanko Ibrahim Boubacar Keita o didi golleji lawul hakkunde kulikoro kanyun e Bamako fa yottoyade e ponkoya o deno jonte didi cagal majjun fa hande golleji di puddaay deno sagiraabe miccito den wiide le jonte didde ko yaata yimbe joyon gonbe yonkiji mudun e keddi dow kasaraji lawi di fa yottoyade e yimbe jaddon barmi e le majjun dano sakiraabe miccito den wiide Mali yambini nyende allande nyalande heejenaade yimbeele keddi yimbeele be kasaraaji laawi kewti le majjun hejaabe suudu ministre kumanindu kabaru kaaki kanyun e laawi fa yottoyade e suudu meden kumanindu kabaru anka ndenaagu dow laawi di be ceewoji suudu dogotoruu meden noddirteendu Gabriel Touré ndu e le majjun be ndokki service urgence Gabriel Touré o safareji ko jawdi mudun warata e ujunaaji temedere kanyun e kartal essence ko kalisi mudun warata e ujunaaji temedere kede ko kanko Mamadou Sidiki Konate o horejo suudu kumanindu ndenaagu dow laawi meden di ko haali e do faccitango Ousmane Diko
yo yaade tafente docteur Gabriel Touré nokku urgence yewoyde bamnobe batte kasaraaji laawi anda adad mabbe tondu men jeewa nobe chawrirte jamdi nabe du beedi hem men jiida e gollobe Gabriel Touré men dokkondiral hakkilaaji le golleji mabbe nyande fu yude ton men yahi le gollirde horsude kabaru daraninde be kasara laawul hewti yo nototobe ko yaawi to darawel la ton nokkure pompier en e men balla sanne adugol barmobe batte kasara laawul yaade cuudi doktoro yo yettude be wiide be beeda tekkinde kumul mido darda donno dow laawul fu teedo rewa sariya laawi neho faydina du Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni papatobe studio tamani
nono sakiraabe yewuyen ko woni e le region ngaji meden di en puddiranto banambatobe kolliti wiide walde sagantonde hakkeji janginobe tunbe be fuddi murtere mabbe balde tati bete hande e le majjun walde nden dardi be piane dabareji tendinidi ko haani huntande hore tidallaji mabbe di nanno e le majjun dun be kulbini wiide so ni so hakkilaji so kuteji kulteji mabbe di huntanaako hore be ngadan be ngada murtere nde wala kaddi to nyafunketobe kolliti wiide ko buri dabaji temede nay ngoni ko yimbeele jon en malfe panti e le majjun dum wadi e gendi noddirtendi goyati hakkunde gendi ndi e nyafunke ana wara e kiloji noga e joy le majjun fadu mabbe bantude dabaji di be ciutike durobe didon faabe ko be ngodditi e gendi ndi ko so be njoppiti ben njaren fato sigaso tobe kolliti wiide ko warata e demobe temedoron ngoni tottun gondi e tottondirde hakkillaaji dow dabareji kesi nayidi e le bangal demal denno demobe be iwri le region kay kulikoro sigaso segu moti tumutu kidal kanyun e gallure bamako de denno fedde humaninde haggitere laamu kanyun e demal landini ngal do kawrital le tougorgal coopération belge sakira ben timiniran kabaruji meden di to motti suudu baba to be kolliti wiide golleji nayidi le bangal yambereji nyalande hejanandi lotigol juude e sabunde fuddi ton bete kenyen le ekol nyortitirtedo bukari wolo gem to seware to nanno e le majjun sukabe jangobe ton be ko kama kaaki cenirdi sabundeji e kaaki lotirde juude e ko nandi e mudun suudu sarwisi kumanidu kabaru challal le lamu motti o kambe landini o do golle le tu gorgal sarwisi kumanidu kabaru jande le ngalurnde sakira be dokkade tan e kabaruji meden di ka patnje hekoy yewtere meden de ene heddi.